chocolate uzuri kampa mama, oh mama, acheko lake kama violet, kisura chake yani baby face, ananichanganya, anichanganya. Mwenzenu nimezunguka, sijamona kama yeye, na hata ukizunguka huwezi mpata kama yeye. Jamani nimezunguka, sijamona kama yeye, na hata ukizunguka huwezi mpata kama yeye. Nina wivu, macho wazi, o mambo yako wazi, wazi wazi, tuweke wazi kwa wazazi, milele tuishi wote, mimi nawe my darling. Mwenzenu nimezunguka, sijamona kama yeye, na hata ukizunguka, huwezi mpata kama yeye. Jamani nimezunguka, sijamona kama yeye, na hata ukizunguka, huwezi mpata kama yeye. Nina wivu.